Unloaded from Zambian Pause.com. On the beat.
Kukura. Shana. Boy. Nampela na mawe ya kumutima. Nifuna uzile mwani kukondela. Ulumezeko manga pwele wangali zemba ingezi ni zaibala. Kuzilafu unipasa mabepi ni napesa musamfi.
Zambian Powers.com.
I got you.